Westsidemusicblog.net.
Niviona, Nima Balo Lukaze Lukasha, Niviona, Eve Vika Palanya Lukasha, Niviona, ye. Lukafuma, one day, Lukambola Makande, Amante, Kufitela, Nitavisa, Monde, Nikatu Lukusha, Monoma Makona, Mane, Kudinifuma, Nezika, Nisusa, Mane, one day, Mukaluvala, Umase Waluna Mukalivala, Makubeleka, Nina Kukadela, Wendini, Tisefela, Kulape, Mesefese Lukatomela, Wena,
Niluna Lukafuma, Wanda.
Aluna kushola mwakazu makasi na mwalo Lukata kulamba konji kusulula ni mulo Naziva zeni vata zezi science mwatolo But one day zezi kaitaleleza Manyande wa aluna akona foruka feleza Nilikaleza Kuliba mai, akikuli ani nyande kuli walk kibu mai Mwamanyande mwamatate mwaya waka wafulana Nibeleke katate manyande ni afulena Kwa pata kina moti ye muka viza mulena We are going to be rich one day Zembona zezi kalu vela hani
One day
Saluna
Niluna luka fuma one day One day Niluna luka fuma one day Delicaba con una loca fuma
one
day One day But
Downloaded from westsidemusicblog.net.